kinanizonga kizaza, kila mahesabu ninayopiga yanakata, naisi mababu mizimu yao imechachama, au sina thawabu, Mola nionyeshe nyota yaja. Kulia nimelia nikamaliza leso, nimekosa kipendaro, minikasubiria uenda kaja kesho, lipododosa kotengo madro, mwenye mapenzi atoke anitete, joto pepe anipepe, niwe mtoto tete otete, ani deke deke deke, niniepuke gundu,
gundu penzi linanichachia gundu, gundu nuksi imenishukia gundu, gundu penzi chachia gundu, gundu nuksi imenishukia gundu.
Kaniva asona jema kwangu, inae mtaka simpati, vioja tunakara, yani vangu vangu mie, naisi nalala na hundi, najisonya sonya, pendi sasa bila hundi, imaronya ronya, nichapangwa kwa makuti, nikabonywa bonywa, licha nikapukunywa minata, mwenye mapenzi atoke anitete, joto pepe anipepe, niwe mtoto tete otete, anideke
deke deke,
niniepuke gundu,
gundu penzi linanichachia gundu, gundu nuksi imenishukia gundu, gundu penzi chachia gundu, gundu nuksi imenishukia gundu.
Are you Lizer?